unkulise bunzime mama ndithandaza kumdala kugcine mama angabi nayo imali yobule mama amaphupha azofezeka ndiya kuva naxa undithandazela ndihamba nesithunzi konke kuzofezeka Mama, I'm proud to say that God is a woman man that walk was on a pair. Kutala sivuka imvula zinete tyotyombeni ntshaba zihleka mama. Uthando lwakho ndenza ndiphelelwe ngamagama endlini soze silale sigatyonga. Yeah, my African queen, ntombi kaNgqwathe khulele ezilalini. Khule sophora ngentshwelo nobisi nomphaco omnxibileyo umthe efingcini. No one did ama love eselamtyisa utsiki xa ebalisa they met eBowden. They moved to Kapa to finish the hustle. Mama liqhawekazi apheloction, yeah. Your baby's a star now, your baby's a star now. I got a crown that bow down, you must be proud now. Bakala ngangapha nangapha mzali sukhalaba. I've been through a lot, abantu bafune ndiflope but ukhulise bunzime, mama ndithandaza kumdala kugcine mama angabi nayo imali yobule mama amaphupha azofezeka ndiya kuva naxa undithandazela ndihamba nesithunzi konke kuzofezeka
ngokubana bawuyalelwe